mkpọrọ etumihe ụkọ amaka mmanya na rice ogere m biko ya dị mkpọrọ onwe ya
ọlụnụ m dịz gelo kanjụọ ya ife mmele ya ọlụnụ m dat gel kanjụọ ya ife mmele ya nomata na ọmalụ mma onye bụ nwa na-echu m ụla nomata na ọ dị sansam ya bụ nwa nọ m n'anya alaikere m ya hụ ala ọbọrọ m ya afọrọ m ya n'anya ọ nọ m n'obi ka ọ bụ ife gbasalụ dịz gelo ọ na-ebu m ọka mmanya ebriti na baudi bebi ọ dị m ka ṅụlụgo amamihe m ga-eme kpọlọvọ m ka lọvina amam ebe m ga-ejenụ ka lọvụ m na-ebu ya ebu amam okwu m ga-ekwuo o welu nka m si welu ya ha lọvina dalin switi na honi were uche gị mata gba n'ote ga kpụsọlụ kụta were obi gị mata gba n'ote gị fụsọlụ m anya gịnị ka m mere gị ọ gịnị na-esogbu gị iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka ụmụaka iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka tata ijikwa uche gị were amata n'ọbụ mbụ ya ọhọni ife ọjọọ imelụ m ọma mkpụ m apụ n'obi ncheta mbọsị bịa na be m isi agụlụ na-agụ gị bụ mbute agarị ego bido na-apụ yelo prise fraịde rice anọgụ bọ ka nyelụ gị mmanya ọṅụṅụ nwa ara na mọtụ yọwọta na godin gini bigsat ka nyelụ gị mmetụ gaga nsị ka ike isi ya nsị ka ịmị ọnụ nsị ka ihe ọgụọ nsị ka igwurie nsị ka ipek ya njebe da saịdị ntinye ebe aka m nsị ka ịmị ọnụ you must pay me my money now I'll spend it my name is Fendo come and pay me
ngo omo kwugo ji mistiku biko ga kwuo ya kwuo gini ka jikwiri ya ama m ife ọ na-achọ mmanye kwanụ ya
ọlụnụ ndị izgelu ka njụọ ya ife mmele ya kpọlụnụ m dat gel ka njụọ ya ife mmele ya nomata na ọmalụ mma onye bụ nwa na-echu m ụla nomata na ọ dị sansam ya bụ nwa nọ m n'anya alaikere m ya hụ ala ọhụrụ m ya afụrụ m ya n'anya ọ nọ m n'obi ka ọ bụ ife gbasalụ dịz gelu ọ na-ebu m ụka mmanya ebriti na baudi bebi ọ dị m ka ṅụlụgo amamihe m ga-eme kpọlọvụ m ka lọvina ama m ebe m ga-eje ka lọvụ m na-ebu ya ebu ama m okwu m ga-ekwuru o welu m ka m si welu ya kwụ lọvina dalin switi na honi were uche gị mata gba n'ote ga ịkpụsọlụ kụta were uche gị mata gba n'ote gị nyesọrọ m ife gịnị ka m melụ gị ọ gịnị na-esogbu gị iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka ụmụaka iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka tata ijikwa uche gị were amata n'ọbụ mbụ ya ọhọrị ife ọjọọ imelụ m ọma mpụ m apụ n'obi icheta mbọsị bịa na be m isi agụlụ na-agụ gị bụ mbute garị ego bido na-apụ yelo prise fraịde rice anọgụ ka ọka m nyelụ gị mmanya ọṅụṅụ nwụna ara na mọtụ yọwọta na godin gini bigsat ka m nyelụ gị mmetụ gị aka nsị ka ike isi ya nsị ka ịmị ọnụ nsị ka ihe ọgụba nsị ka igwurie nsị ka ipek ya njebe da saịtị ntinye ebe aka m nsị ka ime ya
ngwa ọ dịkwa mma gị dịcha ihe mmadụ ga-agba ọsọ dawo na fire pocket gaa were nke gị fụchiere m ụgwọ
ọlụnụ m dịz gelu ka njụọ ya ife mmele ya ọlụnụ m dat gel ka njụọ ya ife mmele ya nomata na ọmalụ mma onye bụ nwa na-echu m ụla nomata na ọ dị sansam ya bụ nwa nọ m n'anya alaikere m ya ala ọhụrụ m ya afụrụ m ya n'anya ọ nọ m n'obi ka ọ bụ ihe gbasalụ dịz gelu ọ na-ebu m ka mmanya ebriti na baudi bebi ọ dị m ka ṅụlụgo amamihe m ga-eme kpọlọvụ m ka lọvina ama m ebe m ga-eje ka lọvụ m na-ebu ya ebu ama m okwu m ga-ekwu n'ụka o welu nka m si welu ya kwụo lọvina dalin switi na honi were uche gị mata gba n'ote ga ịkpụsọlụ kụta were obi gị mata gba n'ote gị nyesọrọ m ife gene ka melo ge oge mi ne soboge. Is that because I love you kije men kumaka? Is that because I love you kije men katata? Iji kuche gi wela amata na bumbu ya honey. If I joy melo mo amampo mampo nobi. Iche tambo si bia na teme sagolo na goge. Mbuta gale
ibe
kido na po
ibe
kwa rice jollof rice ano koko kanyalo ke manyongongo
mingara
na motu kwa waka na godin gini pisa to kanyalo ke mbeto gaka usika ikisi ye usika imeonu usika ihokoba usika igulie usika ikiri ye njebe da sai
itimba
mba mwako
mtine baka
Nitu bagwa mu
itimba efoko
Bianco eka odisom ga na kwugo ife mbiri giwa ikutogo ndo kiri jeju ona emeka ihe obulo na ramano meyi amaka ya wan enye onye onyinye yewenu mwa na enye olet mo putara ezigbo ogbo
olunu this girl o anjo ife mele ya olunu that girl anjo ife mele ya No matter no maluma, oya bo mwane chumola. No matter no de samsam, ya bo mwanam nanya. I like it in ya ho, I love it ya. I put em ya nanya, onam no bi kobo. If em basalu this girl, oh honey bo mo kamanya. Everything about the baby, all them kang oloku. Ama mi yenge me, to love mo ka love na. Ama me bengeje, ka love me kuyebu. Ama mo bungebu, ko welo kansi wale ya. Love in a darling, sweet in a honey. Where you check in my tag, but no take I post all of the time. Where you check in my tag, but no take in your salami fee. Gini kamele ge, ogini ne so boogie. Is that because I love you, KGMM komaka? Is that because I love you, KGMM katata? Iji kuche gi wera mata na bumbu ya honey. If I join melomo, I'm on for my punobi. Iche tambo se bia na beme isa golo na goge. Mbute gare,
ibe
kido na po. Yellow rice, Friday rice, I'm on koko kanyelo ge. Manyongongo,
mina
rana motu. Na godin gini big star to ganyalo ke metu gaka sika ikisi ye sika imeonu sika ihokoba sika igulie sika ikiri ye njebe da sai
itimba
mba mwako
itimba
mba efoko itimba mba efoko
Kwaduwe nkoleka ifi na to ka mburu owe nkuzi emisi Okwea
Ngo imana give us never lack Onye na yeye ka na-enye achi
Olunum this girl o kanju ayi femele ya Olunum that girl kanju ayi femele ya No matter no maluma onye bu nwa na-echumola No matter no the sansam onye bu nwa nom nanya I like it in ya ho I love onum ya I for onye nanya onum no bi kobo If you ever salute this girl o honey bu mo kamanya Everything about the baby, all them can all go. I'm a me yenge me, call of them on calavena. I'm a me denge je, call of them me kuyebu. I'm a mo kunge ku, go well on kansi wale ya to. Love in a darling, sweet in a honey. Where you check in my tag, why no take I push all of the time. Where you check in my tag, why no take I push all of my name. Gini kamelo ge, o gini ne so boge. Is that because I love you, KGMM kumaka? Is that because I love you, KGMM kataka? Iji kuche gi wela mata na bumbu ya honey. If I join melomo, o mampu mapu nobi. Iche tambo se bia na beme sa golo na goge. Mbuta gare,
ibe
kido na po. Yellow rice, Friday rice, I'm on kumbo kanyelo ge. Manyongongo,
mina
rana motu. Godin gini big star to ganyalo ge Mbeto gaka Usika ikisi ye Usika imeonu Usika ihokoba Usika igulibe Usika ikiki ye Usika igulie Usika ipekeba Utineza side
Itimba mba mwako
Mba nebenu
Itimba
mba
efoko
Nipo bakwa mu
Itimba
mba
efoko
Nipo apopopo
mu Itimba mba
Obono to raza mi
Itimba mba mwako
Mbe hipo shete mu
Itimba mba efoko
girl, oh, can you are family? All on that girl, can you are family? No matter now, madam, the double one is Chumola. No matter now, the Samsung, double one of mine. I like it, and yeah, I love her, and yeah. I for on ya nanya, on a mugi kabo. If I pass out of this girl, on a boom, kamanya. Everything about the baby, all them tangle go. I'm a mi fengye me ho, ka love mo love ina. I'm a me benge je ho, ka love me bu ye bu. I'm a mo punge ku ho, yo wale unkan si wale ha. Love ina darling, sweet ina honey. Weru chegi mataba no te gai po salu tukai. Weru chegi mataba no te gine salam ife. Gini gam melge, o gini ne sabuge. Is that because I love you, ki jemem kumaka. Is that because I love you, ki jemem kataka. Uche ki were a mata na bumbu ya honey. If a jo hi melo mo, a man pum la bunobi. Uche ta mba se di anabe me sa golo na koke. Mbuta gari o, yege kido na po. Yolo price, five rice, a man koko kanya loke. Manyo ngongo, mina wana moti. Yolo tana godin gini, big salto kanya loke. Mbeto gaka, nsika I kisi be. Nsika I miyono, nsika I hokoba. Nsika I gulie, nsika I peke ya. Nje be da side, mba ne be dia. Nne yipo na kwa mo, nne yipo shete mo. Ndobo be chuka ndobo, nsili vomo, nsili vomo.